DC'irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii fulbaana 21 bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa eessiraan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuu dhaabuu qabdii jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ka magaalaa Niyuyoorkitti gaggeessamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti har'a haasaa dhageessisaniin biyyi isaanii wabii nyaataa addunyaa guutuuf hojjetaa akka jirtu beeksisanii jiran. Kanneeniif kabiroodhaaf sagantaa keenyaa waliin akka turtan isin afeeraa oduu addunyaatu dursaa gara bafaqaadutti isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti.
Humni waraana mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa waraana mootummaa naannoo Tigraay irratti bakka hedduudhaan lola banuu isaanii ibsuudhaan lammiin Tigraay hunduu haleellaa kana ofirraa qolachuudhaa fi guutummaatti akka hirmaatanii guyyaa kaleessaa mootummaan naannoo Tigraay waamicha erga dhiyeessee booda mootummaan Itoophiyaa wal waraansicha kan irra deebi'ee jalqabe adda bilisummaa uummata Tigraay jechuudhaan akka himachaa jiru gabaasni kana diyaabaate Finfinnee irraa qindeessee ibsee jira. Dhimma walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa irratti guyyaa kaleessaa ibsa kan kennan bakka bu'aan addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer agayya 2 bara 2022 yommuu maqalee daawwatanii turan waan aangaa'ota mootummaa naannoo Tigraay irraa hubatanii dubbachuun isaanii gabaasni kun ibsee jira. Ambaasaaddar Maayik Haamer Tigraay keessatti bu'uuraaleen misoomaa bakka isaaniitti deebi'uu baannaan aangaa'onni naannoo Tigraay gara lolaatti deebi'uudhaa fi qophii irra akka jiran ifa ture jedhaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa isaa keessatti waraanni mootummaa Eertiraa hirmaachuu isaa kan beeksise yommuu ta'u Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee gareewwan adda addaa hirmaannaa mootummaa Eertiraa balaaleffachaa jiraachuun isaanii gabaasamaa jira. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal himannaa biyya isaanii irratti dhiyaachaa jiru haalanii jiru. Biyya Faransaayitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Henook Tafarraa gama isaaniitiin warreen qaama weerara raawwatee fi weerara ofirraa ittisaa jiru ija tokkoon ilaalan rakkina qabu jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Waraanni mootummaa Eertiraa karaa Zaalaanbassaa, Sooranaa, Raamaa, Addi Awaalaa, Hireet, Maayikuhul, Maayihusaa fi Zibaangedaanaa jedhamaniin haleellaa jalqabuu isaatii fi waraanni mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa karaa Callamtii fi Maayikuhul jedhamaniin haleellaa raawwachaa akka jiran mootummaan naannoo Tigraay ibsuudhaan lammiileen naannichaa hunduu akka waraanaa fi qophaawan waamicha taasisuun isaa beekamee jira. Hordoftoota keenya dhimma haala yeroo kana irratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Sababa wal waraansa akka haaraatti jalqabameen kan ka'e namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa addunyaa akka gargaarsa taasisan mootummaan naannoo Affaari gaafachuun isaa gabaasameera. Komishinariin bulchiinsa ittisa balaa naannoo Affaari Mohaammad Hassan sababa wal waraansa haaraa kanaan kan ka'e aanaalee magaallee fi golliinaa keessatti namoonni 1,100 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii akka ibsan Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN akka jedhetti sababa wal waraansaatiin alatti lammiileen naannoo Affaari 1,059 ta'an balaa lolaa roobaatiin akka qe'ee isaanii irraa buqqa'anii beeksisee jira. Ibsa koreen komishinii dhimma mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti hundeesse dhiyeenya kana baasee akka hin fudhanne aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Firaans Pireesii beeksisee jira. Koree kana kan hoogganan Kaatii Beetii Murungii wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiruun walqabate keessumaa Tigraay keessatti yakki farra namoomaa raawwachuu isaa akka ragaa qaban ibsuu isaanii kan gabaase Ajaansi Firaans Pirees gocha kanaa fi korichi mootummaa Itoophiyaa akka itti gaafatamaa godhe ibsee jira. Karaa biraatiin dhimma kanarratti Aluulaa Kabbadee VOA irraa kan haasofsiise dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeenevaatti bakka bu'aa dhaabbata Itoophiyaa kan ta'an obbo Zannabee Kabbadee akkaataa koreen sun gaagaa walitti qabee fi gabaasa isaa dhiyeesse akkaataa siyaasaatiin jechuudhaan gabaasni korichaa akka fudhatama hin qabne himanii jiru. Itti dabaluudhaanis.
Itoophiyaa keessa saayigabu minimmaa sarjaa saayagenyu 20 sau interviyu adirgau. hedoo yetogoddu sawwojin sayaganyu
Ethiopia keessatuun seenin ragaatuun argatin namoota digdama asofsisanii warreen miidhamanutuun argatin ragabaatotuun dubbisin ragaa qabatamaatuun qabaatin odeeffannoon isaan walitti qabaniif akkaataan isaan odeeffannoo sanatti calalan akkaataan itti dhiyeessan qulqulleeffannaa dhimma mirga namoomaatu hin taane ibsa siyaasaa dhiyeessan duraanuu dhimma siyaasaatiif hundeeffaman ka jechaa turre ka dhugoomsedha.
Jedhaniiru obbo Zannabeen haaluma walqabateen dhaabbanni miti mootummaa dhimma Oromoo irratti hojjetuu fi ollaa jedhamee beekamu ibsa koree mirga namoomaa kanarratti ibsa kenneen korichi sarbiinsa mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru irratti xiyyeeffannaa kennuu qaba jechuudhaan gaafachuun isaa beekameera. Naajeeriyaa keessatti yeroo barattoonni mana barnootaatti deebi'aa jiran kanatti sababa nageenyaatiin kan ka'e manoottan barnootaa 600 ol ta'an cufamanii jiraachuu isaanii hanga'oonni biyyatti ibsanii jiru. Timootii Obiizuu kutaa biyya Naajeeriyaa Kaadunaa irraa akka VOA'dhaaf gabaasetti gareewwan hidhattootaa ijoolleewwan humnaan butanii fudhachuudhaan waan maallaqa guddaa gaafatanuuf maatiiwwan ijoollee isaanii mana barumsaatti erguu hin dandeenye. Keessumaa kaaba Naajeeriyaa keessatti hidhattoonni namoottan butanii fudhachuudhaan alatti waan qabeenya jiraattotaa saamanii fi barbadeessaniif maatiiwwan ijoollee isaanii bakka biraatti geessanii barsiifachuu akka hin dandeenye himaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni barnootaa saayinsiidhaa fi aadaa yookiin yuuniskoon akka gabaasetti yeroo ammaa ijoolleewwan Naajeeriyaa miiliyoonii 20 ol ta'anii mana barumsaatii ala jiru. Kunis gabaasa ji'a caamsaa darbeen yemmuu wal bira qabamee ilaalamu miiliyoonii 2 dabalee jira. Haa ta'u malee aanga'oonni biyyatti lakkoofsi yuuniskoo kun barattoota karaa idilee intaaniin barachaa jiranu waan hin hubanneedha jechuudhaan hin fudhatan. Torban darbe kutaa Naajeeriyaa Kaajuruu keessatti hidhattoonni amantoota hedduu butanii gallakkisiisuudhaa fi qarshii 400,000 fi 500,000 gaafatanii jiru. Aanga'oonni mootummaa Naajeeriyaa hidhattoota kanarratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin deeggarame taasisuudhaan dhiyeenya kana shakkamtoota 200 ta'an ajjeesuu isaanii akka ibsan gabaasamee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Ukireen kaaba biyyattii keessatti lafa waraana Raashaatiin jalaa qabatamee ture deebisee fudhachaa jiraachuun isaa yemmuu gabaasamaa jiru kanatti pirezedaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin roobii har'aa ibsa kennaniin humni waraanaa idilee hin taane gamtokkeen isaa akka gara waraanaatti socho'u beeksisanii jiru. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa Sergey Shoigu waraana idilee hin taane 300,000 waamuudhaa fi akka barbaadan erga ibsanii booda kan haasaa kana taasisan pirezedaantiin biyyattii birmadummaa biyya keenyaatii fi daangaawwan walaba ta'an eeguudhaa fi yaada ministeerri ittisaatii fi jeeneraalonni dhiyeessan nan deeggaraa jedhanii jiru. Lola erga jalqabame ji'a 7 lakkoofsise kanaan waraanni Raashaa kutaalee biyya Ukireen Lohaniskii fi Doneskiin guutummaatti qabachuun isaa kan beekamu yommuu ta'u hoggantoonni garee kutaa biyya kana lammanii Ukireen irraa fottoquudhaa fi barbaadan kutaalee lamman kana keessatti sagaleen hiree ofii murteessuu yookaan rifarandamiin akka kennamu ibsanii jiru. Jiraattonni kutaalee lamman afaan Raashaa dubbatan kun Raashaatti makamuu irratti sagalee caalaa kennuu danda'u tilmaamni jedhu jiraachuun isaa gabaasameera. Dhumarrattis lammiin biyya Jaappaan umuruun isaanii waggaa 70 ta'uu danda'a jedhame sirna awwaalcha muummee ministeeraa biyyattii duraanii Shinzo Abee mormuudhaan fuullee waajjira muummee ministeeraa biyyattiitti qaama isaanii irratti abidda qabsiisuudhaan of gubuun isaanii gabaasamee jira. Namni qaamni isaanii garri caalaan gubate kun hospitaalatti kan geeffaman yemmuu ta'u barreeffama nama kanaan barreeffame irratti an dhuunfaa kootiin sirna awwaalcha Abee nan mormaa ergaan jedhu akka argame gabaasameera. Shinzo Abee adoolessa 8 bara 2022 ittuu haasaa duula filannoo paartii isaanii taasisaa jiranii magaalaa kaaba biyyattii Naaraa keessatti rasaasaan rukutamanii du'uun isaanii ni yaadatama. Sirni awwaalcha isaanii sadarkaa biyyaalessaatti qibxata dhufuuf fulbaan 27 bara 2022 kan raawwatu yemmuu ta'u itti aantuu pirezedaantii Yuunaayitid Isteetsii Kaamiilaa Haariis dabalatee namoonni 6,000 ta'an sirna awwaalcha isaanii irratti argamu jedhamee eegama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiili keenya fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara gabaasa haala Itoophiyaa gama kaabaa ilaalchisee qindaa'etti dabarra. ኤርትራን ሎልቶታ ሸይ ኤገታ ወልት ቀብዴ ቦባሳ ጅርት ገባሳ ጀዱ ሎላ ናኖ ትግራይ ከሰት ዴቢኤ ከ ደራን ሐመይ ሱዳን ዳ ያዶ ጀዱ ኡሜጅራ ዱቢማን ቲፒኤልኤፍ ክብጣ ተካለይሳ ከዱበታንቲ ሎልቶኒ ኤርትራ ሁኖተ ኢትዮጵያን ከንደገራማን ሐሌላ ጉዳ ጌስ ሱሳኒ በክሰኒሩ ገባሳ መሐመድ ዩሱፍ ናይሮቢ ራ ኤርጌፍ ኢፍሳ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፍንፍኔ አባሰራ ወልት ቅንዴ ሱዳን ኢሄስና ኩኖ ዱቢማን ቲፒኤልኤፍ ትዊተር ሳኒ ረተከበሬ ሰኒት ሁምኖኒ ኤርትራ ሁምኖተና ነው አማራፍ አፋር ራቅፈን ገርጋራሙዳን ናኑ ትግራይ ህንገተኮ ከሰተሌላ ሀማ ራወተኒ ሩጀዳን ኡቦጌታቾ ረዳ ከጀዳኒት ሁምኖኒ ቲፒኤልኤፍ ዲና ኦፍራ ቆለቻ ጅሩ ዋይ ሄሌላ ራወተሜ አንገውተ ኤርትራፍ ኢትዮጵያራ ኢፕስከነምን ጅሩ ጅሊ ዩናይትድ ስቴትስ ከጋምፋ አፍሪካ ማይክ ሀመር ባቲ ወጠበጅ ደርበ ኤርገሙ ደመኒ ቦዳ ዳውና ሳኒ ኢትዮጵያ ትገጌሰን ሰደፋ ቶርባን ደርበ ጥሙራን ሀመር ክብጠ ተከለይሳ ኢፍሰጋዝ ጤስታፍ ከነኒን ኤርትራን ኢመከይሶ ከብየ ሁላሽ ግዱ ሴኑ ዳቡ ቀብዲ ጀራን
We've been tracking Eritrean troop movements across the border they are extremely concerning and we condemn it
ናኑ ዳንጋራስ ሁኪሎል ቶተር ትራውዱ ፋቱሬ ሄዱ ያደሳዳ ገርመሌ ያደሳ ዋንቴፍኒ በላለፈና ቃሙን ለሁንድ ተኩማ ቢዩማ ኢትዮጵያ ከበጁፊ ወሪትቡን ሳሜ ሱራው ሰቹ ቀቡ ከነጫላ ይፈትብሱ እንደንደኙ ከነረደዴ ቢኔ ዱበኔ ጅራ ኩናካ ያደሳ ዋንቴፍ አበቹ አከቀቡ ወረከለቲ ረስመራ ወሊን ወልቁ ነሙ ደንዳን አከውበቺ ሰንጀጀበስና
ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ኢፕሲባይ አከብሰት ማይክ ሀመር ዋይ ኢማላሳኒ ኢትዮጵያ ከሳ እና ኢፕሰን እና አንፍንፍኔ ትረት አንጎት ሞቱማ ኢትዮጵያ ሰደርካ ኦላና ወሊን መሪያቹ ዲሞታ ያደሶታን ራዳገሁ ሞቱማ ወሊን ታኔ አተሚን መሪነጋ ኢትፍፉ አከደንደኝ ውረት ወሊን ሆጀቹ ያሉፍ ጨራ አርገጤ ራጀዳን አከሱመስ በከቡቶታ አንጎተናኑ ትግራይ ወሊን ተውዳን ሎሊ አከዳበቱፍ በተለገረ መሪነገኛ ጣከዱፈን ያደቺ ሴራጀዳን ይሩ ዋህለኮ ጭማብ ደንዴቲ ቀበን ገምታ አፍሪካ ተምባሳደረ ከታን ጄሲ ላፕን ወሊን ተውዳን የሮ አዳዳት በከቡዋ ኡላና ከታን ኡባሳንጆ ወሊን ማሪያጅፍ ጨራ አርገኔ ራጀዳን ይሩ ብሮታ ከታን ፋኪፍ ገሬሳኒ ወሊን ማሪያኔ ጊተኮቶ ኩማሞቱ ሞታ ሃናቴት አከሱመስ ጅል አዳገምታ አውሮፓ አነት ዌበር ወሊን ወለርጉፍ ጨራ አርገኔ ጅራ ዋህለኮ ሆጂ ፍንፍኔ ተርገመን ወጅራዎችስቱ ኤምባሲ አሜሪካ ትሬሲ ጃኮብሰን ወሊንስ አከሱማ ወልተኢንሰ ሆጂ ጋሪ ከለሚወን ኢትዮጵያ በርባደን ነጋዋሪንሰ ቀቡ ፊዱ ከደንደው አዴምስ ነገኛ አከትፉፉ ጎጁረት ወጀጁ ፊያሪ ጎኔ ጅራ ጀራን ኢማማቲ ዩናይትድ ስቴትስ አኩመስን ታሪሁ በተን ዩናይትድ ስቴትስ ተኩማፍ አባቢ ዩማ ኢትዮጵያስ ጭጨቀብዱ አከሱመስ ካዮን ኬኛ ነጋበር ባዱፍ ፌዲን ከነን ሆንጌ ሀማ እንደረረመን ደበለቴ ለሚወን ኢትዮጵያ ማራፍ ገርጋር ሰነሞማ ከኑ አከተ ኢፍሱን በርባዳ ጀዳን ሀመር ካራፍ ከኑቲ ከነጎን ሀፉሮምቹማ ፍሪውማ ረቱን ዳውዳን ኢሞቲ ሄዱ ረክሳ ወልጣጣታ ይሂኩፍ ያሪጎቹራ ገሩ ወራን ትፉፌ ዋንጅሩፍ ቶርባንካና ተኩማ ሞቱ ሞታት ዋሂለኮ ሞሊፊ ወሊን ታኔ ያዶ ቀምኑ ኢፍስኔ ጅራጀዳን ሞሊን ስርና ህርቡሴኑ ፕሬዝዳንት ሩቶፍ ናይሮቢ ከቱራኒዮታው ምቾተ ሄዱፍ ምቾተ ሰደርካ አዱኛ ወሊን ተውዳን ገሬን መርትኑ ገረማሪ ተከዱፈን እረዴብየን ያደቺ ሱፊያ ላጅራን ማሊ ነማባሶ ከብራን ሂንጅሩ ጀራን አማራ ከጀላኔት ሞቱ ማን ኢትዮጵያፍ ቡልጂን ስራኖ ትግራይ አደዱማ ሳኒ መሪዳን ይኩ ቀቡ
What is important here is that the parties recognize that the United States is trying to serve their best interests the best interests of Ethiopia
አሽረቱ ወኒ በርባች ዛቴ ቃሙን መርትኑ ዩናይትድ ስቴትስ ዳንታ ሳኒፊ ዳንታ ኢትዮጵያ ኢስሱራቪ ያና ከጅርቱ ተው ሼፊ ኩኒስ ፈልሚስ ያሳ ወልጣጣ ብረክታተ መሪዳን ፍሩዳፍ ዴንስ ሳንደንዴስ ሶከጀል ቀበን ታሲሱ ተው ሳቲ ወልወራንስ እንጂፈኑ አርገም ሲሱ እንደንደው
ኢትጋፈተማን ዋልታ ጋምፋ አፍሪካ Institute for Strategic Studies ጀራሙ ሐሰን ካነንጄ አከጀራኒት ኤርትራ ለልቶተ ሸቦባሱን ሶዳሞቱማን ወልትቡን ስናኖ ሳት ኡማማጀዱራ ከመደ ዱካሳ አቢስ ትግራይ ከሰባት ለሸኒፍሩ ባቲ ደርበ ጥምራሜ ለልቶን ኤርትራ ትግራይ ትደብዩም ተጣፊ ነገኛ ወልጣጣታ ሰሳጀራን
The potential entry of Eritrea into that theater complicates of course the entire equation when it comes to the search you know for peace and so
Ertiraan kana keessa seenuun deemsa nageenya barbaaduu guutummaatti walxaxaa taasisa. Kanaaf qaamoleen martinuu Itoophiyaa keessatti qofatoon taane qaamoleen gargaarsaaf yaalii godhan gara waliigalteetti dhufuudhaan dubbiin akka nammaanneef jiddu seeniin Ertiraan dhimma Itoophiyaa keessaa qabu daangessamaa akka ta'uu qabu hubachuu qabu.
Ertiraan ennaa waraana TPLF waliin sadaasa bara 2020 ka'e mootummaa muummicha ministeeraa Abiy deeggartee jirti. Aangawoonni Tigraay immoo Ertiraan uummata isaanii irratti dhiittaa mirga namaa raawwatee jechuun himatan Ertiraan garuu ni haalte. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kan magaalaa Niyuyoorkitti gaggeeffamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota ganama har'aa haasawaa dhageessisaniin waa'ee carraaqqii Yuunaayitid Isteetsi wabii nyaataa guutuu addunyaa jabeessuuf gochaa jirtu waa'ee maallaqa sadarkaa addunyaa dhukkuba AIDS fi dhukkuboota biroo irratti duuluuf barbaachisu iddootti deebisuu rakkoolee dhiheessii mudataniif rakkoo qilleensa naannoo irratti qabsaa'utti xiyyeeffannaa kennuun dubbatan. Gama biraan ministeeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaa'ii mootummaa addunyaa kana cinatti achuma Niyuyoorkitti kaleessa kora dhimma wabii nyaataa warra kaan waliin qopheessanii turan. Gabaasaalee sagalee Ameerikaa jaalalliitu qindeessee dhiheessa.
Pirezidaant Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti weerara Raashaan Ukireen keessatti raawwachaa jirtu irratti qiyyaafatan. Raashaan qaanii tokko malee seera bu'uuraa kan chaartara tokkummaa mootummootaa cabsitee jirti jedhanii biyyoonni addunyaarraa lafa ollaa isaanii humnaan akka hin fudhanne ifatti dhorkuu caalaa barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Ukireen dubbataniiru. Baayiden akka akeekanitti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa dinagdee kallattiin Ukireeniif taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiru jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Ukireen bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Ukireen qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Ukireen keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa hafe bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Ukireen irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni miliyoona 800 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara miliyoona 100 fi miliyoona 50 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinkan akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummootaa Raashaa fi Ukireen gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudhaa jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessan odeeffannoo dogoggoraan Mooskoorraa itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin waliigalteen kun hin hojjetu jedhanii uggura biyyootiin gama dhihaa Mooskoo irra kaa'antu hanqina nyaataaf xaa'oo fide jechuudhaan komatan isa ofii Ukireeniin weeraran cinatti dhiisanii. Muummeen ministeeraa Ispeen Pedro Sanchez Puutiin hanqina nyaataa mudateen qabatee addunyaa micciiruuf yaalaa jiraa jedhan.
We are running out of time. If farmers don't get fertilizers at the right moment, poor or even lost harvest will continue to worsen the situation.
Yeron nujala de majra. Nambultoni yero sirite. Tao yo hin arganne. Biyoni ye yi yokin rachalan halajiru hammesu itifufu jiru. Me dimakana ifatte hadubannu. Bela walin naganin jiru. Akasumasi nagamale bela lulu hindandenyu. Ifan hadubadu. Bela walin naganin jiru. Akasumasi nagamale bela itisu hindandenyu.
Ministeri Bu'uraalee Misoomaa kan Ukraine Oleksaandar Kubraakoov raadiyoo sagalee Ameerikaa akka ibsanitti Ukraine gara Somaaliyaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa biroo kanneen baay'ee barbaadanitti midhaan erguu deebistee eegaltee jirti.
For us it's just to increase volumes of our export. Results of August were quite optimistic. We reached almost 5 million tons.
Nuuf waan hunda caalaa akkaan barbaachisaa kan ta'e waan biyya alaatti erginu dabaluu qofa. Waan baatii agayyaa keessa argame baay'ee abdii guddaa kenne. Miliyoona 5 dhaqqabnee jirra. Isa wal waraansa dura ture waliin baay'ee wal fakkaata.
Bilinkan akka jedhanitti United States yeroo dheeraaf qonnaa Afrikaa keessaa guddisuu fi gargaaruufis yaalaa jirtii jedhaniiru.
Many of our African colleagues especially made clear that as much as they needed emergency relief, what they really needed was more investment in agricultural innovation, sustainability, self-sufficiency.
Keessattu miltoowwan keenya kan Afrikaa hedduun hamma gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu wanti dhuguma isaan barbaachisu gama qonnaa fi kallattii itti fufiinsa qabuu fi of danda'u irratti hirkatee investimentii gaggeeffamu akka ta'e ifa godhaniiru. Dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa keessaa yeroo fudhannee akkaan ilaalletti dandeettiin ni jira. Garuu gargaarsa akka barbaachisuun amaneen jira.
Bilinkan baatii darbe Afrikaa kibbaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Ruwaandaa daawwatanii turan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Gobbeef shinooyyeen bacaqii gannaa darbee ifti birraa yeroo galu kan dargaggootaaf shamarraniin taphatamu tapha sirba aadaati. Sirba aadaa kun naannoo Oromiyaa keessa bakkawwan adda addaatti geggeessama. Dargaggoof dubarri gurmuudhaan walgaanii manneeniif karrawwan irratti kasirban sirbi aadaa gobbeef shinooyyee bakkatti dargaggoof dubartiin fuudhaaf heeruma barbaadan itti wal ilaallatanii jedhu. Kanneen tapha bara sanaatti hirmaatan Tsahaayee Daamxootu qindeessee nuuf ergee Finfinnee irraati. Kunoo.
Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti baatii fulbaanaa keessa daandii irratti manaa manatti shamarranii fi dargaggoota goobeef shinooyyee taphatan arguun amaleeffatameera. Kaayyoon tapha aadaa shinooyyeef goobees ganni darbee birraan dhufu kan ittiin ibsan baatilee gannaa dargaggeessii fi shamarran kan addaan turan kan yeroo isaanii gannaa hojiidhaan dabarsan hojiitti xumuranii deebi'anii wal arganii fi gammachuu isaanii ittiin ibsatan akka ta'e dargaggoonni dubbisni dubbatani. Dargaggoo Birook Girmaa tapha goobee fi shinooyyee dagatamaa dhufe waggoota muraasa darban dargaggoota walitti qabuudhaan akka aadaan kun itti fufu taasisuu kan eegale waa'ee goobee fi shinooyyees akkanaan ibseera.
Sirna gadaa isaa keessatti akkaataa uumaaf uumama gubatusan as keessatti argina jechuudha. Fakkeenyaaf qarree gurba duudatu shinooyyee taphachuu deema. Kan jechuun qarree jechuun kan hin heerumne kan firiin argine qarree bu'u jiruu abdii fuulduraaf of keessaa qabdu jechuudha qarreen. Qeerroonis akkasuma waktin birra kun mo waktin birra umman romo birra jijirra tumo kan midan fa jere kutti bi kan tiri tora yero abdi be kanaf yero abdi kana uma fi uma mata walin kubatani akata sanin yero birra kana kabaje ce kanaf ijolle freener gine kun ido mana mana namo ndarati de mani yero ni karreni irga barahara baga baga diganna batani do kabra de san kana isantu hawwe
shamarre salam masfe shamarran shinoye tabatan ke satin
sagantan nur termacha rukami kami kan tabatu wat shamarran warani lumne yero tabannu kunni kunni tabanni dinna ada makanya mus Shinoye ya shinoye kame ya maskaloye maltu gara atat maltu gara atat aloya iriya to suma pitu vakata benkuni buki pana benkuni buki pan gugudaya edu metiti no gudipana
Derga gofal mata daraje taba gobe ratti hirmachudaf magala bishoftuti magala finfinne targamera
gobe kana ega kuma arga jidan irratala tikan kabaju erro tikarreda erro tikarrede tun kanimbune yokin kanimerumne da san tabatu erga birambari e boda ega saga sirnikun kanandura inture baye bade ture to kate ture ada baye bareda da ada aka afrika dille mulachu ka buda daro ada kuni sirnoto to kotokon to kampane ture amma hada bareda da kuno ka baje chajira
tamni gobe fshinoye waltajit shamarani fi dargaggeesi et wal kadimatan taus ibsaniru dargaggoni dubizne dargaggo bro girma taba gobe fi shinoye sadarka adunya tbeksuf hojin najerim
madawa awata prizmi to kotaw danda yani ayun lama pantunya wani kun sadarka UNESCO galma yato madawad turizmi to kotae rechan alat sadarka biyati sadarka romiatis final argo to kam akade sadapan wani kun darga gutarat sadarka biyati walta kin darga gonni siyasa suntane ada sani bura guda sani kulargan to in kam kana wankana so kita ya da mun dan denye kallati da mikirni kun kero fi karre wani lalata
biron ada tourismi oromiyas ga masatin dargaggota ada daga tamidde bisu daf carra kankana gutumman gutut akade garo eti anan hoggana biro ada tourismi oromiya obbo hunde kabbada dubbatani rom gaba sagale amerikatif sahay damto finfinira
dawatto taw dagge fatto tagenya sagale america saganta fan romo galgala ke sa sala ma walakka jil kaba ga sa saditti teso ke ni satellite etio sat kana magadiratun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etio sat virtual channel 57 degrees east rat la kofsa daka system virtual channel mo dawatto taw dagge fatto ethiopia airtrav jibuti tif kuma jaf balama sodoma ka somalia tif kuma jaf balama sodomi tok ka Kenya tif kuma jaf dibbala maso domi lama ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif kuma jaf dibbala maso domi sadi akasmas da wattota VOA TV yukan TVMC duwa jaf kuma jaf dibbala maso digdeme sagal kanamales marsariti Kenya VOA afano romof fula one media wa summa Kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, Youtubei ratun warga chudandesu VOA
Sagale America saganta afan oromo ra qopin harraf qindai kanuma tamsa sakenya marsariti fula one media hawasuma kenya kanen akka facebook twitter instagram ratinu argachu dandesu saganta kenya guyad aguyad tamsa sunratto oduwan harafiro lalata hatasmat qopi de kenya ejle torban kiro ehatan portotun dagatina uralan saganta kana namodandi producer kenya nusu tamre okes urala video la tera mante akasmat Kamsa sa marsariti, media hawa sumakat ang desi kumotigas tigam meti, natin kaya sumbay santong dorati.